Mutima gwange tovanga ku Katonda, njagalo jukire mu bwe twali. Mukama jatuje wewawo wabi wala abatabimanyi be bampana wana. Nze nzijukira obunaku era kati kwekuwa obujulizi. Mufu mufufu mukati kya wateyagaza, laba mwanyambye na nyirize chenyi.
Mukama webale nyo, tusa we simisa, awa wakani mwana yesi manyigange.
Si manyigange leda.
Tata webale nyo, onyimiriza mumani.
Onyimirira.
Abalalanga bakwa.
Zene nyimirira. Gana wazima lawo na ye mukama wanyamba, nebisirani wabinaza nze wabinaza. Ndi chama gero cho echirabika, sitani nobuzimu zimu wepanka. Byona 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 nabigonza nze nabirinyako. Wentambula mulikale nene yagala, echitibwa cha mukama banange.